gentleman, gentleman. Dame, I'm a party monster. Wagasilali kila club chata. Kila siku kwangu mini bata. Ukinifuata, utadata. Kila siku mini happy day.
Hey, hey, happy day.
Kila siku mini full shangwe.
Hey, hey, full shangwe.
Kwa kama billionaire kwenye counter. Kama msukuma wa Mwanza na vyopanga chupa. Tunatumia sababu tunazo. Batu nyumbani kaza kwa koni za mawazo. Bata boys wako nyuma wanaunga msafara. Tunaloketi viwanja tukajitowe kafara. Humziku maisha kiuka biashara. Kama wanafanya sifa basu yu wanapata sara. Chopanzi tusha, tusha watema. Sijanzisha msara mbele wakazima mapema. Watu wazima bado tuna control. Wake a nightmares baka 6 in the morning.
Squeeze ya tulali.
Lewis mama hapa. Kama wewez beer then I wez bapa. Patufanyi stare men. Tunajiachia maisha ni mafupi sana. So tunasherekea. Fuko melege metobo kwa stufwa. Kudume mfuo kisho boka upaka. Hapa ndo makoma kuye kula bata tize. Wengine nafata wengine tuwa kimbize. Atulali tunakuwa gabize. Tunawinda wale mademu anapenda business. Atulali tunakuwa gabize. Tunawinda wale mademu anapenda business. Ni kama time ya kupop them bars. Tunapari tunabugi tunasimamia shows. Watu zima bado tuna control. Wake 8 nightmares baka 6 in the morning.
Yeah.